runtii diijo hore geesiyaalka nanka mahadnagaana ilaahayna weli ku tuganaynta ilaahayna wadi nin ziyaadiyo runtii dhammaantiisii salaamay guddoomiyaha baarlamaanka horeeya iyo wasiirka wasiir ku-xigeenka dowladda federaalka iyo wasiirada maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo dhammaan haweenweynaha soomaaliyeed gaar ahaan aan sidiidi gobol oo hadinta rogan iyo han marti sharafta iyo walaanogeen amisom gaar ahaan etoobiya gabrosho oo geesiyiinta ah na runtii yoona salaame salaam ilaahay salaanta ka bacdi mahad ilaahay iskule eedien wasanka mahadnaga xafladun sharafta badan safayle lahan abaabuli dad aqoon leh garasho leh karti leh abaabule iyo saxaafadda iyo ciidamadeedna runtii safaylan ilaaliyo ahaayeen eedeedan salaame salaam ku baad waley baa lahay hambaliyo 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 haweenweynaha adduunka haweenweynaha adduunka hambaliyeeye waley galan hambaliyeeye haweenka soomaaliyeed aani dalka rooga aani dibadda rooga dhammaantee yoona hambaliyeeye gaar ahaan haweenka sadiida gobol na hambaliyeeye gaar ahaan gabro reer faydho oo warta hortay fadhiyaana hambaliyeeye waliba le hambaliyo 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 sideeda maars sideedan sideedii ilaahay nabadnii deersiya oo nagu cadowgna ku adkaanay jara jari laleey taariikhii oo aan jarnaya ilaahay ku tuuge sideeda maars intii ilaahayna deersiya dareenna leynku qabna ee wal taariikh ee oo mar haddu kor dhiidhin aragaw laakiin wal sulun oo laysku ilaaliya oo nin hayna oo lagu adkaada iyo ilaahay ku tuuga runtii dhacdadii shabeegiiranka dambowtay oo baydhow ku dhiiday dhacdo oo xasuuq ah oo wuxuushnimo ah oo haan ugus oo ummadda soomaaliyeed inio baabiciyaan dadood adduunka dambaha ku galay gabaada inio ilaaliyaan goosadeen diinan ka shaqeeyo hayna dadnimana ka shaqeeyo hayna bani aadannimana ka shaqeeyo hayna oo xusuuq un jeesadeen runtii inta ka dhimatii allagna harasa inta ka dhaawaantii allah caafiyo waybaldhanahaha hal isku ilaaliya wal eedidhan suubiyan sidaas oo kale dhacdooyinkii oo muqdisho ku dhiiniyeena saas oo kale ku taasiyaayeen inta dhimatii allagna harasa inta ka dhaawaantiin allah caafiyo runtii gabdho badan ayo qiimo leh ka dhimadeen weli eed iyadii anan la yaabanaa oo mar kasta maskantay ku baxo waaysana laantii galabtii tisaa kubay muqaayo isku fadheedii may liin dilee lanka dilow may sababe ku fadee may ku hele aniidan iswarsada aragteeda marka ma haybatay lan ummadda soomaaliyeed jiritaankasha diidan leyu lanku sigee walkare usi nagado korne kaasa ka sheega korne islaam kaasa ka sheega korne soomaalinimo kaasa ka sheega korne lan deegaankun arxamka le oo deegaankun ka dhaladiyo oo deegaankun ka nool oo muduntan ah la nool oo dadko le-eh ka tilmaamo korne marka aan arrinteeda eedaan iswarsadohay gabro soomaaliyeed meel kastii roogaan gaar ahaan maamulka koonfur galbeed gabdhoon dhaladeen gaar ahaan gabro reer baydho oo su-aaleeda iswarsadan qadeen weynu hubay lan ku sigee hamii u sigee cid idoogu kumida baydhow kiyaalaan habari waynu ku yaabee lan og ini jeer oo beledkina roog dadkaha dhammaayay adin isuga usun waktiyayle meel dila misintii dad kale dhammaaya usi noolade ma haddii oo lanki aragba iska duubo usi shalee iska dhimidoo dad kale badbaada may dhibaatee led karaami sharafa ilaasan wallah haddii lanka oo inuu isqarxiifado uysan aragdaan inuysan geedan ku marna iska duubtan isi shaleedin sii ka qaraxo usuuna dhimadi adina dhimati ummadda kalena badbaadi laakiin inuu ummaddo la badbaadi ummaddo la baabi'i oo lanti sunha hirida baawur qaraxa ka dhaha ka buuyi meeloo dhigka baabuurkana qarxi usuuna suunka iska qarxi ido habari la goradaw liin sheegana garaash baabuurka dhegkeeda guryo rooga iyado la kormare gegebisho ka jiraanana gebruya dhimanto in waa la horeey ma jira walaa heri ciidanka maaba aragaa ciidanka wal duulo oo dareero baabuurtiina ka wado wayaa wado ilaalin kora laakiin lagu gudujay walaagaladi gebru aragay kora gebru waa inuu ku faday in nabad ka shaqeeyo gebru waa inuu ku faday in nabad hormariyo ma jira walaal la suubiyo hay wal bani aadaman raaf dhaafsan wadankan aragtay jiditeedis meeni la geliyo jiditee war suuri baar ka badal ka dhahay waa la weelahay aragtay marka walaal uma dul qaado korna aan waliba qabe anti walaal la fiirsado fadi aan isbeddel ku soo lahay keri la fiirsado inta walaalnimadii la roogan amiso gaar ahaan Ethiopia dadalkan dadalka darnaan gebro hisurumen ido hebaran tukame hebaran lanki dayra warga shakiyaxi babadan gebru lanki lankum gebrto hadi kaylido lanko ka kaylid wallahi lankasto meel roogi lanku sii kobadeen laakiin hadii la rega kayli ma ku faday la raata marka gebro walu fadaana inoo nebdo nebdo hormar nebdo horseedan xornimada xornimada Soomaaliya gebro horseeda ku hayaa nebedna horseed inuu ku nagadan waayo gebro hadii nebed horseed ku nagadan nebed mal waayo insha Allah ilaahay nebed seena marka geedi khudbo badan meelo maalinka tala galna laakiin aniga gebro codsi gooneen dibiga codsigaana dibiga wali baata geeniyo nebed ka shaqeeyaan haando doomada hayo owlaadintiyo iyo walaanyogasho iyo bahalaaga fadohay inuu qabadaan ku fadaan inuu ha sheegaa ku fadaan inuu isqaban qaabiyan habkiyo walinay aan sheego koran habkiyo wadadan ka sheego koran si aan hoggaamiyo koran si aan nabadan sugu koran iyo ku fadaa walbina oo shaqeeyaan marka gebro walin balaha dadal badan la siin ku fadaa wala dhibaato ee jir dalka ku jir arag u haytan aadoo nahaanan naheli ilaahay si ka dhaariye gebrogi yar yar ay isbitaalka ana ka aragay laakiin gubi oo saad aragdi xaaladdi oo haay jirsho weeli kaasa fiirsadaane walla fiirsado kormay kaas wallahi lanki fiirsadoon usuna maalintis la inseede waana rafaad yeelay lan iyo dhaafay ma jirto dadka oo lan hadii la hiri leer la ka tuhmo shabaab oo leer lan ka soo jeey malaamo oo dhan dabar horan ma maan iyo adoo odayna saas raas way lan baahnya lanki shabaab la ka tuhmo halbaaroy ciidamadana saxaqe cadaale ah islaanimo ee bani aadanimo ahay ka baaren dadkan ay ku daba seenay laakiin soo jeey malaamo walaal la warsaday haddii laakiin lamba lagu shakiyo madiba lagu dabsado la hadhii sawa la ka ogaaday marka dhalin waliba eedeedu ku codsaday gabro in inay aranteeda ka kahan 8 Maars geeka bara 9-ka isbeddelyo biladkun ku bilaabaan meel kastiyo roogan goboleedu iyo gaar ahaan Soomaaliya oo dhan ini gebro suruman nebedin suruman codsigaas iyo gebro Soomaaliyeed meel kastiyo roogan geeka jeedsiga insha Allah marka gebro ballan qaadan waa taas ayda ma sintin obisiin ballankaas qaadan dareenkaas bedela maabhanin maabannin kooyaan orodena ma maraayn rutu waan aragay doontaa rutu marka insha Allah ilaahay nabadin siiya siyada Maars siyada Maars kal hadareerti ilaahay nabad nii deer siiya qonoo dulkaana nabadey dhibaato in jirna dareen in jirna sida caalamka nabadeed la mid ahna in ilaahay nii deer siiya horumar badan ilaahay na siiya marka runtii eedaas iga maad nagaana xafladda iyo sharafti iyo naysiisna hanga naysan abaabulin meel kasta roogd gebr Soomaaliya way balena hambaliyo gebr adduunka oo dhan way balena hambaliyo gaar ahaan dadii goobay balena hambaliyo marka eedii lamaasintin maad ilaahay isku la siimaa nagaana ciidanka oo amazoman koreysa iyo military iyo boolis iyo nabi sugid iyo daraawishtan way ballana maasintigiiseena dadaalkun dadaalka dara aan wayba rajeeyane wadankan oo geed isu dhow nagade wadan xabsa ah, xabsa kor ku furan, meelin mara kor injirna, insha Allah maalmaha dareerta wali Ilaahay ku toogana in jididka dhan furmaan gobol iyo degmo la iska dareere gabran waliba qowsadaana ciidamadantii oo aanay buskudii ka daba qaadan laan reega gabar la jarta reedii ma fiiriyo markii idan waasitin. Asalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.